Fakatakate hawe, hinekite muri, fakatakate hawe, tamakite tongaki ama, kinakina kiutakama, taratara kitai, kote pua, kote ua afa, komo ananui, komo anatea, komanini kura, komanini aro, kai te takutai, te kohatsu, rongo kote fare ongaru, he mea whakarere ngana na i arua puta hanga uri o turi tangata o ao te akararu i a whati huaringa kino koka katika noho i a rangi o kura haupo ko tā whaoka noho i a punui a te kore ki hai mā kona katuku atana ata i te tai ki a riro mai a maru te hi a kina ka puta tua tahi mai te hi te tua rua ka puta tua rua mai te hi te tua tahi mō huki huki ko te hai ka kino te tau kai kai ka motu nui ti a te tau kai ai konei e unge a kue.